Radio Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi no kuri FM ku murongo w'ijana na kane bice bitatu, ku mbuga za Facebook, YouTube, X na Instagram mudusanga kuri VOA radio yacu. Naho wayishatu radio yacu voa.com ni urubuga musanga ibiganiro byacu byose. Hano muri studio ya karindwi muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Uri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga mumaze kumenyera. Icyo uyu munsi turakomezanya n'igice cya kabiri cy'ikiganiro twatangiye ubushize ku muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye. Tariki ya 15 kugeza ku ya 22 z'ukwezi gutaha, ibihugu 120 bigize uyu muryango bizahurira i Kampala muri Uganda mu nama yabyo ya 19. Insanganyamatsiko y'inama ni gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi. Ibi bihugu bifite ayahe mahirwe yo kugera kuri iyo ntego? Kugeza ubu ni kuruhe rugero bya kwitwa ko ntaho bibagamiye? Ahazaza h'uyu muryango haragana he? Nanone turi kumwe na Professor Paul Kananura, impuguke mu byerekeye politike mpuzamahanga n'umutekano. Turavugana ari mu gihugu cy'u Fransa. Professor Paul Kananura, mwirangwa amahoro.
Mwiriwe Mutagomwa, turaho bisanzwe n'akabeho katumye turwara inkorora ariko ntibizatuma tutaza kuvugana. Nizere ko ijwi riza kumvikana.
Oya, turakumva rwose, rirumvikana neza cyane. Yangire akabeho natwe hano katugezeho. Nyine ni ibihe byako nta kundi. Reka nanone ngire nti ikaze n'ubundi mu kiganiro muri sanga, nawe uri sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kunyakira, kandi ni byiza n'iby'agaciro kugira ngo tuganire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika ndetse n'abakunzi bacu. Njya mbona rimwe na rimwe baca mu gikari bakanyandikira.
Ni byiza. None rero narimaze gusa n'uvuga bike mu byo turi buze kugarukaho, ariko mu kanya nahoze nibaza nti harya u Rwanda n'u Burundi biba abanyamuryango buriya muryango byagiyemo ryari, kubera iki? Nibaza niba mbere yuko wenda tujya mu bindi twasa n'abagaruka iwacu gatoya, byo hari icyo wabisangizaho abanywanyi b'Ijwi rya Amerika?
Ngira ngo Rwanda n'u Burundi bari muri uwo muryango w'ibihugu bitagiraho bibogamiye, ariko cyane cyane u Burundi, kuko ndibuka ko nyakubahwa perezida w'u Burundi yagiye muri iriya nama ya 18 yabereye i Havana, yari ariyo yafatiyeyo n'ijambo muri Cuba.
Ni ukuvuga rero ko byo bisanzwe n'ubundi ari abanyamuryango bawo.
Bisanzwe ari abanyamuryango b'iryo tsinda ry'ibihugu 77 wongeyeho Ubushinwa, nubwo ibihugu ngira ngo ariko banza ari ibihugu ijana.
Hariho by'ibinyamuryango, hakaba indorerezi 18, noneho hakabaho na n'imiryango ngira ngo 10, imiryango mpuzamahanga cyangwa inyuranye. ibyo nabyo
byose biri mu
buso ibyo nabyo umuntu yaza kubyibazaho ese ibyo byitwa indorerezi ibyo nsanganyamatsiko y'inama ya 19 izabera muri Uganda bavuga bategutse ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi wenda reka tuze kuyigarukaho mu kanya ariko ubushize twari twavuze ku kintu kijyanye n'inyito y'uyu muryango ubwawo kugeza ubu ni kuruhe rugero byakwitwa ko ibi bihugu mu by'ukuri koko ntaho bibogamiye kuko ndibuka ko ubushize twari tugiye kukivugaho tugasa n'abagice ruhande Professor Paul Kananura
ibihugu bivuga muri rusange ko ntaho bibogamiye ariko ningeraho bigasa iyo ukennye utifashije ugeraho ukabogama kuko ubogamira ku nguhatse ibyo ngibyo ngira ngo ni ibintu bisanzwe muri rusange twamaze no kubona ko isi iyobowe n'ubukungu n'ubucuruzi ubungubu ibyo bintu byombi nibyo biyoboye isi ibihano n'igisirikari biza kubyunganira iyo bibangamiye ibyo bibiri bibangamiwe mu nyungu z'igihugu iki n'iki cyane cyane ibihugu bya Rutura
biramutse rero ari uko bimeze ukareba n'amateka y'uyu muryango kuko ubushize twabonye yuko wagiyeho mu by'ukuri ushaka kurwanya ubukoloni hanyuma uza kugenda uhindura isura buhoro buhoro biramutse ari uko bimeze ahazaza hawo umuntu yavuga ko hameze hate byaba bibaye ibya bwa buro bwinshi butagira umusoruro
birashoboka ariko biterwa n'abanyamuryango icyerekezo baba bihaye urabona ko ubu ngubu bita ku bibazo by'iterambere ngira ngo mu nama y'ubushize bize ku bibazo by'iterambere kuri siyansi ikoranabuhanga n'ubushaka n'ubuhanga dushya kugira ngo nabo bazamuke mu bukungu kuko bumvise ko ubukungu ari bwo buyobora isi ubukoroni kuko nta bugihari nubwo bwahinduye isura niba batakiri mu byo kurwanya ivangura nubwo rihari ariko abantu bafite inzego zindi mpuzamahanga barimo nabo zo guhanganiramo kuri icyo bibazo ahubwo ubungubu bakaba bashishikazwe n'iterambere siyansi n'ikoranabuhanga no guhanga udushya ari byo bita innovation babona ahubwo uko bahangana n'ibyo bice bindi badashaka kubogamiraho
mukasubira kuri ya nsanganyamatsiko ariko hari umunywanyi w'ijwi rya Amerika utefe ikanse mu kiganiro muri sanga
yego murakoze
uherereye hehe ikibazo cyangwa igitekerezo vuba vuba
kandi kigali ogamiye igira umuntu uri hagarariye mu kanama k'umuryango w'abibumbye icyo ni ikibazo cya mbere ubwo ibyabo byamenyeka gute ese hari ibyemezo bibasha gufata ubu ngubu akenshi iyo igihugu kimaze ku ahanwa ibyo uruhare rwabyo biba urushye urugero igihe leta zimwe z'abasoviyete zari zitacikamo kabiri haje kubaho umutwe wa mudamujyazi warwanyaga abasoviyete ariko ku rundi ruhande ukikiye na CIA y'abanyamerika muri icyo gihe CIA ishikiye amudamujyazi ibihugu byinshi cyane cyane byo mu majyi cyane cyane byo muri leta zimwe z'abasoviyete byagiye bifatirwa ibihano ubu ngubu ejo bundi bino bihugu byo muri afurika y'uburengerazuba kubera hari abanyagihugu cyangwa se bamwe bashatse guhindura ubutegetsi bwe bwasaga n'ubugendera kuri leta z'abakoronije ibihugu byabakoronije mbere ariko ibihugu by'i Burayi bihita bifata ibihano usanga ndetse n'ibihugu biri muri sediyawo bishyikira ibyo bihano ibihugu akamaro k'ibihugu bidafite bibogamiye kurengera ubusugire bwabyo buba ubuhe
urakoze cyane Reverier Karasira reka Professeur Paul Kananira ndakeka ko yakumvise neza reka gusubize
Karasira bajije ibibazo byiza ari byo byerekana uburyo uriya muryango kugira ngo ukore neza bitaworoheye kuko ibihugu ntibigira inshuti bigira inyungu niyo mpamvu ku kibazo cya mbere cyo kiroroshye kuva uyu muryango wabaho wo ufite uko uhagarariwe mu kanama ka k'umuryango w'abibumbye gashinzwe amahoro n'umutekano ku isi kuko Ubushinwa buri mu bashinze uyu muryango kandi Ubushinwa buracyari muri uyu muryango ni nayo mpamvu bavuga itsinda rya mirongo irindwi na karindwi uteranije w'Ubushinwa ni ukuvuga ko Ubushinwa kuva iri tsinda ryabaho ibihugu byakwishyira hamwe ni nk'aho Ubushinwa ari bwo bujyana ijambo ryabo muri kariya kanama gafatirwamo ibyemezo ku isi kuva icyo gihe kugera n'uyu munsi icyo ngicyo cyo ntabwo ari cyo bagihangayikishije ibyo bihugu ariko mu rwego rw'ibihano urumva ibyo bihugu uretse ko bidashobora gutuma Ubushinwa ariko ibihano bibaye ngombwa ko biza kubangamira ibyo bihugu byose Ubushinwa bwashyiraho veto muri rusange ni cya kibazo cyo kutagira aho umuntu abogamiye n'uburyo mu busugire bwabo bw'ibyo bihugu bikunze kugira ingorane nyine zo kubogama igihe hari ibihano byo batabyubahirije ntabwo byakubahirizwa kubera impamvu imwe ni ibihugu mirongo irindwi ibyo bihugu bigize mirongo irindwi ku ijana y'ibihugu bigize Loni ibyo bihugu bifite mirongo inani ku ijana y'abaturage batuye isi urumva rero batubahirije ibihano ntabwo ibyo bihano ntibyaba bifite ingufu nicyo cya mbere icya kabiri murabona Kiba kiri ku bihano kuva yabaho kuva Castro yaba perezida wayo kugera uyu munsi ibihano by'Amerika ariko ubona ko bamaze gukorera inama kabiri kandi ibyo ngibyo bigaha ingufu Cuba yo gukomeza guhangana na Amerika no muri ibyo bihano. Urumva ko bifiteho akandi kantu k'akamaro gato, ariko uko twavuze ibihugu bi za CEDEAO ni n'agahomamunwa k'ibihugu bya Afurika bifatira ibihano bikwiye abaturage b'ikindi gihugu cya Afurika, abaturage bayikata nabi batitaye ku bantu bahuje inkomoko, ubwoko, imibereho. Abantu bamwe bisanze bari mu bihugu bibiri bitandukanye mbere bari abantu bari mu gihugu kimwe. Ibyo byose rero biteye agahinda, ariko biteye n'isoni cyane cyane ko ibihugu bya Afurika bishobora kuvugirwamo, bikomeza kuvugirwamo kugira ngo bitera akajagari muri Afurika, kugira ngo bitere inzara bene wabo, kugira ngo bitere intambara mu baturanyi kandi zidafite ishingiro. Ibyo bintu ni ibintu by'ubugoryi, by'ubugambanyi, ndetse tugomba kurwanya twivuye inyuma.
Hari ikindi yarabaje, reka nsabe Masanga na Rwosa bihangane gato, turaje kutubaha ijambo mu kanya gato rwose. Masanga na Rwosa mumbabarire, tubwire ndetse bagira ubahagarariye muri ONU, niba bavuga ijambo bavuga risohoka rite, barivugira hehe? Wari ubaye nk'ugikomozaho uvuga ko Ubushinwa ari bwo busa n'ubujyana ijambo ryabo, ariko bahagaze bate muri ONU?
Ibyo twavuze bo ku giti cyabo ni uko muri ya ONU ni ikintu gihuriweho n'abantu bose n'ibihugu byose birimo, ariko bagize bashatse kugiramo ijambo rimwe. Ni ukuvuga ko hari akanama ka Loni gashinzwe amahoro n'umutekano, niko gafata ibyemezo bikakaye. Muri ibyo byemezo rero bikakaye, mwaba muri benshi cyangwa mwaba mutari benshi, ntacyo mushobora kubihinduramo iyo mutari muri biriya bihugu bitanu bya Rutura. Noneho rero muri ibyo bihugu bitanu bya Rutura harimo Ubushinwa bwashe buri mu bihugu byashinze uyu muryango. Icyo gihe bibaye ngombwa ko inyungu z'uyu muryango zihagararirwa n'Ubushinwa bwahagararira izo nyungu. Ariko Ubushinwa nabwo ni igihugu nk'ibikigihanganye n'ibindi byose, nacyo gifite inyungu zacyo bwite kirwanira muri urwo rwego rwo kuyobora isi, kandi bafite uko baharirana hagati ya biriya bihugu bya Rutura. Icyo ni icya mbere. Ariko icya kabiri, bubwabo nk'umuryango bashyize hamwe, uretse ko nyine byaruhanya kubera bwa buryo twavuze bw'iterambere bunyuranye muri buri gihugu n'ubukungu bunyuranye, butuma buri wese agenda yiyorobeka cyangwa yifofera agaca hirya y'ibibazo by'umuryango, ariko bishyize hamwe mu rwego rw'igice cya kabiri cy'inama rusange ya Rundi. Ibyemezo badashyigikiye ntibyacaho kubera ko bagize 70% y'ibihugu bigize Rundi. Ni ukuvuga ko 70% batoye ikintu cyangwa batagitoye ntabwo cyahita muri ruriya rwego rw'inama rusange. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, hari icyemezo gifashwe mu buryo butemewe n'amategeko ntibagikurikize, bafite 80% y'abaturage batuye isi. Ibyo bihugu abaturage babyo bageze 80% y'abaturage batuye isi. Urumva ko ibyo bihano nta gaciro byaba bifite batabyubahirije. Ariko ibyo rero mu mikorere y'ibihugu ntibikunda, kuko politiki y'isi iragoye, politiki ngenderwaho ya buri gihugu niyo ishyirwa imbere mu nyungu za buri gihugu. Kubera ko nk'uko twabivuze mbere, ibihugu ntibigira inshuti bigira inyungu inyungu zawe utazibona mu byemezo rusange byafashwe usijana handi ushobora kubona ko zabungabungwa.
Reka twakire Bolingo Masanga ku murongo wa telefone ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Akoze cyane.
Uherereye he ikibazo cyangwa igitekerezo?
Kibemerereye mu gihugu cy'u Burundi. Yego.
Yego, komeza.
Ariko ntabwo mfise igitekerezo, ahubwo mfise ikibazo. Muri kiranye ibyo umutumire yadushikirije. Nasanga ko muri itsinda ubushinwa ari bufise ingufu.
Yego.
Ariko naho bufise ingufu biraboneka ko mutumire. None ubundi iri bihugu bitagiraho ibigamiye ntabwo ari ubugoyagoye bw'ingufu nke buba bufise. Aha ndatanga akarorero nk'u Burundi ndimwo. Urakoze
cyane Masanga. Reka duhite dufatira hamwe na Rwasa Jean Paul kugira ngo Professeur Paul Kananura abasubirize icyarimwe. Jean Paul, ikaze mu kiganiro muri Sanga. Aho uherereye ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo, Jean Paul? Rwasa Jean Paul, niba utwumva, ego, komeza. Ntabwo turimo tumwumva, reka tumusabe aze kongera ahamagare. Professor Paul Kananura, wumvise ibyo Bolingo Masanga avuze ku bijyanye icyo yise ubugoyagoye?
Yego.
Urabivugaho iki? Atanze n'urugero ku Burundi kuri kiriya kibazo cya Ukraine.
Ngira ngo twavuze ko igihugu gifata ibyemezo mu nyungu zacyo. Ni muri urwo rwego kuri icyo kibazo cya Ukraine, ibihugu bya Afurika bitatoye muri Loni nk'uko bisanzwe bitora babiragije inkoni, ahubwo ubu bikaba bibona ko harimo agahenge ko buri gihugu gitora gikurikije inyungu zacyo. Muri urwo rwego rero u Burundi bwifashe mu ntibugire aho bubogamira. Icyo kintu ntaho gihuriye n'uko ari uko u Burundi buri mu muryango w'ibihugu bitagira aho bibogamiye, kuko hari ibihugu biri muri uwo muryango byatoye mu kwamagana iyo ntambara yo muri Ukraine. Hari ibindi byifashe, hari n'ibindi byatoye uyu. Icyo gihe ntabwo nk'umuryango ntabwo bigeze baterana cyangwa se ngo babyumvikaneho baze kugira icyemezo kimwe bafata. Ubu buri gihugu cyagiye gifata icyemezo muri uko gutora gishingiye ku nyungu gifite, gishingiye ku mubano gifitanye n'Uburusiya, cyangwa se gishingiye kuri politiki yacyo mpuzamahanga.
Ngira ngo arasobanukiwe bwana Masanga. Reka noneho twakire Nitanga Simon, ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Yego, murakoze. ibijyanye no kuba uwo muryango uzakenera aho ukorera bije uzakenera n'ubundi bufasha busanzwe. Ironi
turaza kugaruka kuri iyo ngingo mukanya na cyane cyane kuri icyo kintu cy'abakinanye umupira ubushinwa n'ibyo bihugu nuko mbona abanywanyi bacu babaye benshi bagenda babaza ibibazo reka nsabe simo yihangane gato yaduhere kwa Shukulu Gaspari kaze mu kiganiro muri sanga aho uherereye ikibazo cyangwa igitekerezo
murakoze cyane jewe cyane cyane mfite nga hano ukombo na ndabona
uri he Shukulu
jewe ndi mu gihugu cya Tanzania
komeza
mu ntara ya Kigoma muri wilaya ya Uvinza ni kuvuga vyeke vy'ubutunzi bw'ibihugu aho bakinanye umupira usanga bamwe nabo bageze ku ntambwe yishimishije kuno munsi ariko nk'ibihugu byacu nabyo kandi usanga bikira bifira inyuma ku buryo bukabije gushika naho nk'urwaruka usanga usigaye ruhunga igihugu cyane rukajya mu bindi bihugu kurondera icyo babeshaho none hasaba iki kugira natwe ibihugu byacu bishobore kwisununura gatoyi ku izo mpunga mubona hamwe bikibye bishobore gushyira angana n'igice cy'abandi baba bageze ku gihe cy'uwo munsi kuko ndabona nk'igihugu cyacu urabona kigeze abi cyane ku byerekeye ubukungu akaba dukanje karako
Shukulu sinzi niba ikibazo cyawe cyumvikana neza ngira ngo wari ushatse kubaza
uti cyumvikanye rwose reka musubize ahubwo Shukulu nta gihugu kibeshwaho n'imfashanyo nta mfashanyo ikiza ibihugu bibeshwaho no gukora byivuye inyuma gukora bishikamye kugira ngo byiteze imbere nta mugabo utezwe imbere n'undi icyo kirazira kandi nta naho twabibonye nta mugabo wubakira undi urugo ibyo birazira ntaho twabibonye niyo mpamvu ibihugu byacu nabyo bigomba gukora byivuye inyuma bikagira imiyoborere myiza ngira ngo buriya Tanzania mu minsi ishize cyari igihugu kiri inyuma mu majyambere ariko ubu ngubu kigeze ku mwanya wa 10 mu bukungu mu bihugu bya Afurika yenda ntibiragera ku baturage bose kuko ntibiba byoroshye gusaranganya ubukungu ariko bigenda byigira imbere uko bigenda byigira imbere bishobora kugenda bigera kuri bose cyane cyane ko ari igihugu gifite amahoro kuva cyabaho ari igihugu gifite umutekano kuva cyabaho ibintu byose birashoboka kandi kikaba cyaraje kugira muri uyu muperezida mwiza Magufuli waje kugiteza imbere ku buryo bwihuta impinduka kandi yagiye afata ibyemezo byiza biri mu nyungu z'Abatanzania bose ziri mu nyungu z'igihugu cya Tanzania cyane cyane gufata Tanzania ubukungu bagashyira imitahe mu nganda mu bigo by'ubucuruzi ngo arenze 49% igihe cyose umutanzaniya agomba kugira 51% icyo gihe ni ukuvuga ko ubukungu buguma muri icyo gihugu n'abandi bose rero bagombye kumwigiraho akaba akarorero iyo ufashe ubukungu bw'igihugu ukabwiharira ugafata ubukungu bw'igihugu ukabushyira mu maboko ya bamwe nk'ubuhe abene icyo gihe ntabwo uba wubaka igihugu ku gisenyi
ivugiri Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi turi mu kiganiro muri sanga turavuga ku bijyanye n'ibihugu bidafite aho imuguke ku murongo wa telefone dufite Idrissa Makungu ikaze mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane munyamakuru baze kumushima wadutegure uyu munsi kukwera kungutse ibintu byinshi n'ibitekerezo yatugejejeho n'imigambi bafite bamwe barinze utubazo dukeya tutarenze dutatu ni ukuvuga ngo iryo shyirahamwe nyine natubwire igihugu kitishakisha gihora kiri inyuma y'ibindi nta terambere gifite kugira kizajye muri uwo mushinga bisaba iki aye nkanashima nkanisabira n'abavandimwe bacu duhora ku isoko mpuzamahanga ry'umurimo turashima leta yacu y'ubumwe nyine kuba imisoro yarayigabanyije ubundi isabira abanyarwanda bose gukora ubu twese abakozi
urakoze Idrissa urakoze cyane ugira umunsi mwiza sinzi niba nanone ndibaza niba umutumirwa wabashije kumva ikibazo cyawe ngira ngo urabaze ute se
nabyumvise nibyo kibazo
yego
ibihugu byo biri kwiteza imbere twabivuze icyo gihe byari bikennye ubu bikaba biri kwiteza imbere twabivuze harimo Ubushinwa Ubuhindi ni ibihugu binini bituwe cyane ibyo byerekana ko ngira ngo mu bihugu bikirimo bidukennya ni bimwe bya Aziya bya Afurika na za Haiti nibyo bidukennye cyane kubera ko birimo ingorane z'umutekano birimo ingorane z'ubutunzi birimo ingorane z'imiyoborere mibi ariko bikaba ari n'ibihugu bito bitishyira hamwe ikintu ahubwo ibyo bintu byatwigisha ni ibintu bibiri hari icyo reka mpere ku cya none ngaruke ku cyo twavuze ubushize icya mbere byatwigisha ni uko ibihugu bigomba gushyira hamwe kugira ngo bibe binini ibihugu bya Afurika barabicagaguye babiciyemo ubuce ibihugu 54 urumva ni uduhugu duto tudashoboye kugira gahunda y'ubukungu ihamye ihwanye n'abaturage Afurika ifite ihwanye n'ubuso Afurika ifite kwishyira hamwe rero kw'ibihugu bya Afurika kugira ngo habe Leta Zunze Ubumwe za Afurika y'Afurika imeze nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo kintu cyonyine gishobora kuba cyatuma Afurika nayo izamuka ikangana n'Ubushinwa ikangana n'Ubuhindi none ikava mu nzira y'ubukene ikava mu nzira y'amajyambere nayo ikajya mu majyambere cyane cyane ko dufite ubukungu kamere abandi bashingiraho kugira ngo bakire urumva noneho twishyize hamwe hawaza kuza agenda buri gahugu gato agakubita umugeri cyangwa se agasukisha utuntu duke kugira ngo atware ubukungu bwacyo ahubwo ubwo bukungu bwatuma abanyafurika nabo bazamuka noneho n'utwo tubazo tw'akazi n'utwo tubazo two gusaranganya utuntu duke tw'igihugu udusaranganya na ba rusahurira mu nduru n'abampatsi ibihugu ni imiyoborere myiza ngira ngo ubushize nigeze gutanga urugero rumwe ku gihugu cya Cameroon igihugu cya Cameroon muri 63 cyangwa 64 cyahaye imfashanyo y'ibiryo Korea y'Amajyepfo ni ukuvuga ko ufasha abakize kurenza ufashwa icyo gihe kure yamaze ko yari ifite inzara kamera ifashisha ibiryo kepfo ikiza ishuri igihumbi gukuba ishuri igihumbi kubyo ishuri igihumbi kurenza Kameruni muri iyo myaka 60 ni iki ikize imfura igihumbi kurenza ukubye igihumbi ukubye igihumbi kurenza Kameruni ni imiyoborere myiza ni ugukunda igihugu ni ugukora wivuye inyuma yaaa bayabo bakayagumiza mu gihugu kandi bakayasangira n'abaturage bose. Ibyo bakoze, ibyo Cameroon itakoze, icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, yende icyo ngicyo sinakivuze n'ubushize, ariko noneho reka nze nagitsindagire. Buriya mu mwaka w'ibihumbi na presidente wa universite yaho yambwiye yuko yari amaze kwanga kw'abanyeshuri 105 bo muri Gabo baza kuko bo rumva batangiraga mu kwezi kwa 9 noneho muri Gabo batanga impamyabushobozi nyuma umwaka ugiye kurangira. Ababo baje gutangira amashuri bakaza mu kwezi kwa mbere, no kuvuga ko abandi babaga barangije igihembwe cya mbere bo bakaza mu gihembwe cya kabiri. Urumva imyigire ntiyari yoroshye, nicyo ngicyo yitwaje yanga abo banyeshuri avuga ngo bazaza ubushize. Ariko ibyo ngibyo nibyo yitwaje mu rwego rwa politiki n'urwa mpuzamahanga mu gusobanurira ikindi gihugu kugira ngo hatazamo ibibazo bindi. Ariko je yarambwiye ati nuko bohereza abo banyeshuri tukabacumbikira, tukabigisha, tukabaha byose, tukabaha n'amafaranga ya buruse, noneho igihugu cyabo kikatwishyura nyuma y'umwaka ayo twabatanzeho yose. Atari ku hashize imyaka ibiri abo bana kuko bakomeza kwiga no hejuru, kuko bigaga igice cya mbere cya universite, icya kabiri bakaza kukiga iwabo. Atari ko bamaze imyaka ibiri batatwishyura, n'ibyo nabyo birimo mu byatumye noneho uyu mwaka banga. Noneho reka twibaze igihugu cya Burkina Faso na Gabo, dukurikije uko bimeze, Gabo ikora ku nyanja, ifite amashyamba, ifite peteroli, ifite iki, na Burkina Faso idafite ikintu na kimwe, ni ikihe gihugu cyagombye kubaka amashuri ngo ikindi kijye kwiga iwabo? Ni ikihe? Ibyo bibazo rero ni ibyo ngibyo Afurika igomba kurwana nabyo. Imiyoborere mibi, isesagura bukungu, ikwiharira ubukungu k'udutsiko turi ku butegetsi, ntidusangize amajyambere ubukungu n'ibice bafite cyangwa ibyinshi n'abaturage bose kugira ngo babeho neza.
Murakoze cyane Professor Paul Kapa. Dufite abantu babiri ku murongo wa telefone, reka tubafatire icyarimwe. Dufite hano
cyane
aboherereye ikibazo igitekerezo.
Ndi mu karere ka Nyamagabe, ndi mu Rwanda. Tumire yabituganiriye kuva kare. Ibihugu bya Aziya ndetse na Amerika, kuko ikibazo cy'imitwe iterabwoba iri muri Afurika, warutahura mu nduru abantu bari bigwizaho ubutegetsi Afurika idatera imbere cyane nk'uko ibindi bihugu mu Rwanda. Igihe u Rwanda rwavuye kuva 59 habaye ubwicanyi mu Rwanda, kuza 94 iyo ni uko twabonye umuyobozi mwiza tugeze muri 3. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu gishobora kwivana mu bibazo runaka kigiyemo, kikagira inama ibindi bihugu byo muri Afurika.
Garuka ku nsanganyamatsiko Pacifique, garuka ku nsanganyamatsiko yacu.
Yakwivana mu bibazo irimo ni ugushyira hamwe, ni ugushyira hamwe kandi tugahuriza hamwe twese nk'Abanyafurika ubwacu, ko abaza kudufata cyangwa badushyire hamwe. Akenshi na kenshi usanga hari ibyo baba baje kureba bituma ibihugu byabo bitera imbere. Umutumirwa atanze urugero kuri Korea y'Amajyepfo, ni igihugu cyabaye imbarutse yo kuzamuka cyane mu bukungu bwacyo bitewe nuko bashyize hamwe babasha guhera kuri bite bafite badategereje amahanga.
Cyari igitekerezo watangaga cyangwa n'icyo ushaka kubaza?
Icyo nashaka kubaza mubona uko yabitubwiye Afurika hari icyo itakoze yenda yagakwiye gukora kugira ngo ugukira hamwe kwayo ugerweho, kuko uko bisa kose ntako batagize baratubwira hirya bakatubwira, ariko kutitagirwaho ni ukubera iki?
Urakoze cyane Imana Pacifique. Reka twakire na Habakubaho Norbert ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Namwe turabashimira.
Yego, rasa ku ntego Norbert.
Reka nshime ijwi ryanjye, reka nshime n'umutumwa ngo ngize atanze. Ariko se navuga ni wenda Afurika niyo mpamvu idahuriza, kuki iyemeranye wenda bagakora inama ugasanga ibyo bemeranyije mu nama ibikurikijwe biterwa n'iki? Ese Afurika kare ubutunzi bwinshi cyane ugasanga niba bavuga ati wenda uyu mutungo uzakoreshwa gutya na none nuhurizwe hamwe ahubwo buri wese akagenda areba ibye biterwa n'iki? Ibyo ni ibyo rero nagira ngo mbaze.
Urakoze cyane Norbert. Professeur Paul Kanana, ndumva ikibazo cya Norbert nicya Pacifique birajya gusa.
Birasa cyane kandi byose aho bihuriye umunana bisubirije hamwe kandi akabisubiza neza nuko Afurika itari igenda ikaba igikorerwa mu kwaha n'abambatsi ibihugu. Niyo mpamvu bafata ibyemezo ukabona bamwe ntibabyubahirije, abandi babiciyeho, abandi bakoze ibidakorwa kubera ko ibyo bumvikanyeho muri rusange bifite inyungu ya Afurika. Bareba umwe muri bo cyangwa babiri muri bo bambatse ibihugu bakabavugiramo noneho bigatuma badakora ibigomba gukorwa kugira ngo abaturage babeho neza, Afurika nayo ibeho neza. Ikintu cya mbere ni uko abayobozi batareka abaturage ngo bisanzure. Umuturage utisanzuye ageraho, umuyobozi nawe bamuha imfashanyo cyangwa se bamushyizeho. Ibyo bintu byombi abaturage batisanzuye neza cyangwa badakora neza, ibyo bintu nibyo byica Afurika, nibyo bituma kugera ubu Afurika ntacyo yagezeho. Kandi ngo umwana apfira mu ntangiriro hajya kujyaho umuryango rigizwe n'umwami wa Maroc na perezida wa Misiri na Fere ari nawe wari mu bashinze uyu muryango uyu nguyu turimo kuvuga uyu munsi, ubumwe za Amerika, perezida wa Ghana abikomeyemo, perezida wa mbere wa Ghana abikomeyemo cyane n'abo bana Seri n'abandi
za Afurika nyirango neza mwashaka kuvuga.
Urureshya ndangize gatoya baragiye bavugira mu bandi bariya ba perezida ba Cote d'Ivoire n'aba Senegal n'abandi nabo bagira itsinda ry'amashyaka kwebwe ubufatanye bw'uko bari byo baza kumvikanaho baza mu bufatanye bw'ibihugu. Ibihugu bifatanye ariko bidafatanye nicyo iyo mikorere mibi y'abambatsi ibihugu n'abayobozi bakorerwamo n'abambatsi b'ibihugu kugira ngo noneho bishakemo abayobozi bashobora guhuza Afurika kugira ngo igirire akamara Afurika n'abanyafurika.
None Professor Paul Kananura, biramutse ari uko bimeze ko uko turimo tubibona, iyi nsanganyamatsiko yo kuvuga ngo nanone nsubiye hahandi twahereye gutsura ubufatanye bugamije gusaranganya ubukungu ku isi, haba hari ayahe mahirwe yuko ibi bihugu bishobora kugera kuri iyi nsanganyamatsiko?
Iyo ni nsanganyamatsiko isanzwe idafite n'ikivuze muri rusange. Izi nsanganyamatsiko z'inama zose ubu ngubu, inama zose zibaho zihuza abakuru b'ibihugu, ubu dusigaye tuzita nka misa. Navuga bimwe bakora bimwe. None se iyo bavuga gusaranganya bazasaranganya iki? Bavuga icyo basaranganya muri iyo nama? Wowe uza umuntu azazana ubukungu bwe aze gusaranganya n'ubukene bwawe? Noneho kaba ngaba benshi bari mu bukene bazasaranganya ubukene bwabo, kabakize rero se bazabwira abakize ko aribo bake bati nimudusagurire. Ibyo bintu byo guhora bameze nk'ibishwi biteze. Icyana cy'igishwi iyo cyumva nyinaje yazana icyo kurya atazana icyo kurya kirasama. N'ibindi ibyo iby'izi nama bihoraho gusaranganya bazasaranganya iki? Nicyo ushyira ku meza uza gusaranganya. Ibyo nicyo bazashyira ku meza muze gusaranganya ko bitari ngo. Baraza ni nk'uko iriya nama yindi muri y'ubushize yavugaga ngo ibibazo by'iterambere, bakiga ku bibazo by'iterambere byo guteza imbere sayansi, ikoranabuhanga no guhanga udushya, innovation. Iyo iriya myanzuro 47 bafashe usanga nta kintu gifatika kirimo cyo guteza imbere kwiga, cyo guteza imbere amashuri ya siyansi, cyo guteza imbere amashuri y'ikoranabuhanga. Urete kuvuga ngo bazadufasha ngo tukagabana ngo natwe tukagira ikoranabuhanga, ngo ikoranabuhanga ngo bamwe bararyihariye ngo twe ntaryo dufite, aribigejejeho namwe nimuryigezeho. Iyo udakora ntakarye biranditse ngira ngo no muri Bibiliya cyangwa ahandi henshi, nta muntu uzakubakira igihugu, nta muntu uzakubakira urugo.
None
bakira urugo n'igihugu rero ni nk'urugo rw'abagituye. Niba mutabashije kukiyubakira ntacyo mwiyubakiye. Ntigufasha mu gutuma ubaho iminsi 2-3 ariko ntatuma ushobora kubaho igihe cyose.
Uti nukwimenya utakwimenya ugapfa. None ahazaza huyu muryango kuva mu 1955 ubu 2023 uyu muryango urimo uragana he?
Urakomeza uko wakabaye akomeze abatega ababibishwi bakomeze babibishwi, ababimishwano babibishwano, noneho ababintare nabo bakomeze kuba intare bikure mu bibazo. Genda buri wese azagera aho avuga ati nanjye ngomba kwikura mu bibazo mere nk'abandi, nanjye ndi umugabo mvuga ijambo.
Professor Paul Kananura,
ijambo ririhwa.
Yego, musa nkaho muvuze amagambo aremereye cyane cyane muri icyo kiganiro ku insanganyamatsiko. Nga kuko numvise ko ari ubutumwa bukomeye. Mu munota umwe gusa turimo dusoza iki kiganiro, niki mwabwira abanywanyi b'Ijwi rya Amerika, niki mwavuga muri rusange?
N'ubukungu n'ubucuruzi, ibihano ndetse n'ingufu za gisirikari biza kubishyigikira cyangwa se kubirwanirira. ibyo ngibyo nibyo bigenda isi nibyo byagombye kugenda n'ibihugu byacu ariko kugira ngo bigerweho abaturage bagomba kubaho bisanzwe iyo utaretse ngo abaturage bisanzure abandi babihabwa intego ushobora guhabwa ntuhabwe icyubahiro ushobora guhabwa noneho nawe ukaza kumera nka wa mugabo bakubitira mu kabari yataha agakubita abana n'umugore we ibyo bintu bigomba gucika nibaharanire kwihesha ikuzo abayobozi bacu nibaharanire kwihesha ishema nibaharanire kwigira kugira ngo twese tugire Afurika n'ibihugu byacu ibihangange.
Professor Paul Kananura impuguke mu byerekeye politiki mpuzamahanga n'umutekano turavugana uri mu gihugu cy'u Faransa. Reka ngushimire cyane ko wakiriye ubutumire bwacu ukaba waganirije abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Nshimira namwe mwese nshuti banywanyi b'ikiganiro muri sanga muri rusange banywanyi b'ijwi rya Amerika. Nshimira Nadia Taha wamfashije kukibagezaho kuri mikro, mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma. Reka ne kubasiga mwenyine mbasigire akaririmbo ka Bob Marley kitwa Africa Unite, bishaka kuvuga ngo Afrika shyira hamwe, bijyanye n'insanganyamatsiko twarimo tuganira.
Africa Unite, cause we're moving right out of Babylon, and we're going to our father's land. How good and how pleasant it would be before God and man, yeah, to see the unification of all Africans, yeah. As it's been said already, let it be done, yeah. We are the children of the Rastaman. Africa unite, cause we're moving right out of